ndakureba nkibuka umunsi usezera papa amagambo yambwiye atuza ndeberera umwana ndakureba nkibuka mu maso ha mama adashaka kukurekura atakana kanjye yo nibahumure kuko nasezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda yo niba wibaza niba
nzagukunda karamata ntakizakundutira uzahora uri my vale 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 valentine time vale 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 nzagukunda karamata ntakizakundutira uzahora uri my vale 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 valentine time vale 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 valentine
ndahize kwa matama yao wataza shoka amarira nibi nabaza barayi byishimo oh na 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 ntugire ubwoba kukubabaza oya erega iyo usetse umutima uranuruka kuva uyu munsi nsezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda yo niba wibaza niba
nzagukunda karamata ntakizakundutira uzahora uri my vale 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 valentine time vale 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 valentine nzagukunda karamata ntakizakundutira uzahora uri my vale 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 valentine time vale 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 valentine
Nzagukunda ntacyo umpaye nzagukunda ukuri nzagukundira abana
nzagukunda karamata ntakizakundutira uzahora uri my vale 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 valentine vale 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 valentine nzagukunda karamata ntakizakundutira
Valentine, 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 Valent